US drone strikes in Somalia have spiked this year and are on pace to more than double the number that were carried out in 2019. But whereas the US military has admitted to only two civilian casualties,
wariyaha shaqeeya wargeys lagu magacaabo Byline Times ayaa booqasho ku yimid magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, wuxuuna la kulmay dhibanayaal eheladooda iyo dadkii ay jecelayeen uu Mareykanku ku dilay duqeymaha uu ka wado Soomaaliya.
We've collected video testimonies from US drone strike survivors who have each recently fled their homes for the relative safety of an IDP camp located on the outskirts of Mogadishu. These are the victims of the United States secretive drone war in their own words.
Hordhaca warbixintu waxay ku bilaabanaysaa isniintii la soo dhaafay milatariga Mareykanka wuxuu qirtay laba qof oo shacab ah uu ku dilay, saddex kalena uu ku dhaawacay duqeyn uu sanadkii hore ka fuliyay Soomaaliya. Arrinkan oo lagu tilmaamay qirasho dhif ah oo uu sameeyay Mareykanka. Inkastoo wasaaradda dagaalka ee Pentagonka Mareykanka ay ku doodaysay in howlgalladeeda duqeymaha ee ka dhanka ah xarkada mujaahidiinta Al-Shabaab aanay waxba ku noqon dad shacab ah, haddana hay'adaha xuquuqda aadanaha gaar ahaan Amnesty International waxay Africom ku eedeynaysaa in si mas-uuliyad darro ah ay uga hadlayaan khasaaraha dadka shacabka ah ku gaara duqeymaha ay ka geysanayaan Soomaaliya. Warbixintu waxay leedahay markii uu Donald Trump la wareegay maamulka, weerarada duqeymaha sanadba kan xiga way sii kordhayeen, halka sanadkii 2016 duqeymuhu ahaayeen 14 oo keliya, waxay 2019 noqdeen 63 duqeyn. Afarta bilood ee ugu horreysay ee sanadkan 2020 waxay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya gaareen 30 duqeyn. Byline Times waxay sheegaysaa in inkastoo Mareykanka uu qirtay oo keliya laba qof oo shacab ah inuu ku dilay duqeymaha uu ka geysanayo Soomaaliya, haddana ay tirada dadka shacabka ah ee darantu beegsatay ay ka badan tahay intaas, waxayna warbaahinta maxalliga ah qiyaasayaan in sanadihii u dambeeyay uu Mareykanka Soomaaliya ku dilay dad shacab ah oo tiradooda u dhexeyso 139 ilaa 284 ruux. Haddaba si loo soo bandhigo saameynta dhibaatada ee duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya, wariyaha qoray warbixinta wuxuu sheegayaa in isaga iyo wariyaal kale ay booqdeen toddobaadyadii lasoo dhaafay kaam lagu magacaabo Bangala oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku nool yihiin dad eheladooda uu Mareykanku xasuuqay kana soo barakacay guryahooda. Dadka uu wareystay wariyaha waxaa ka mid ah haweeney lagu magacaabo Xaawo Xaaji Aadan oo ka barakacday magaalada Janaale ee gobolka Shabeelle Hoose, duqeymaha Mareykankana ku weysay 3 ruux oo ka mid ah qoyskeeda uu ku jiro ninkii qabay.
Mid aanu bii qabayba. Midna walaashay aad dhashay. Midna hor yaraan u ahaa.
Bal markii seygaaga diyaaradda
madaficdiisa ay tuureysay.
Uu geeriyooday.
Soo saas u yeelaan ka soo carara maxaan ka qaban karnaa annaga afar nafta la soo baqnaye xoolaheena meeshay ku soo baambadarkay saas wixii la gubo iyo wixii lagu maxay tahay oo baaba'aanay kala noqdeen nafteena la soo cararnay. Waxaan dareennay inaa guryaheena baabi'een, xoolaheena baabi'een, beeraheena baabi'een, godkeena baabi'een, ilmaheena dhibaato loo geysto annaga dhan aan dhibaatownay, dhibaato meesha naga soo cararsay. Maanta dabcana ma haysano guryana ma haysano meelaan aadnana ma haysano meelaan tagna ma haysano meelaan wax ma haysano.
Xuseeme Colaad Maxamed oo iyana ku nooleed kaamka Bangala ee duleedka magaalada Muqdisho, kana mid ahay dadka ka soo barakacay duqeymaha Mareykanka uu ka wado gobolka Shabeelle Hoose, ayaa sheegaysa in duqeymahaas ay ku dhinteen ayeeyadeeda maamaha waryarteed ahna ay lugta kaga go'day.
Maxaad dareentay markaa?
Aad baa u dareen dariskeena ayeeyadeena ayaa dhimatay, islaanka lahaa barteen lugta ka go'day, dhib fara badan ay soo gaaray. Duqeynta ku dhimataa fir ree soo gaaray toolka gobadna ugu dhacay.
Haweenka kale ee wariyahan ka shaqeeya wargeyska Byline Times uu wareystay waxaa ka mid ah Faadumo Cali Maxamed, taas oo sheegaysa in macallin dugsi qur'aan oo wiilkeeda dhiganayay isaga iyo qoyskiisa oo ka kooban 8 ruux ay ku dhinteen duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen Janaale.
Ninka macallinka wiilkeeda dugsi u dhigay oo gantaalada gurigiisa ku duqowday. Dhibaato weyn waaba macal qoyskiina islabada dhinteen wax ka fakada ma. Qoyska tiradooda waxay gaadhay 8 hooyadii aabbihii iyo ilmihii oo waxay 6
warbixinta Byline Times waxay leedahay dhammaan dadka aan wareysanay duqeymaha ay ka sheekeynayaan waxay dhaceen bishii Maars ee sanadkan 2020-ka. Bayaanaadka Africom ay ka soo saareen duqeymaha dhacay bilahaasna waxay ku sheegeen inaanay jirin dad shacab ah wax ku noqdeen duqeymaha. Mareykanka oo ka jawaabaya warbixinna ku baahay baraha internetka oo ku aadan in duqeymihii ka dhacay Janaale iyo nawaaxigeeda ay ku dhinteen dad shacab ah ayaa sheegay inay dib u eegis ku sameyn doonaan kadibna ay la wadaagi doonaan warbaahinta. Haddii ciidanka Mareykanka ay dhab ka tahay in dib u eegis ay ku sameeyaan xogaha sheegaya in dad shacab ah ay wax ku noqdeen duqeymaha daroontooda Soomaaliya ay ka geysato, waxaa waajib ku ah inuu eego markhaati furka ay bixiyaan dadkan ka badbaaday duqeymaha Mareykanka ee ka soo muuqday fiidiyowga aan soo duubnay, kuwaasoo mid kasta uu ka mid ah u dhiibay 10 sugan oo ka markhaati kacisa argagixinta Mareykanka ay dhaayahooda ku soo arkeen, ayaa lagu yiri warbixinta Byline Times. Haddii uu Mareykanku ku guuldareystay arrinkaas, waxay tani taageero dheeraad ah u noqonaysaa sheegashooyinka tilmaamaya in Mareykanka uu si ula kac ah u waxyeeleeyo dadka shacabka ah inta uu ku guda jiro dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada ee socda. In ka badan 20 sano ayaa lagu soo khatimay warbixinta wargeyska Byline Times oo ku aadan duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya. Horey sidaan oo kale waxaa duqeymaha Mareykanka uu ka geysanayo Soomaaliya uga hadlay hay-adaha sheegta xuquuqda aadanaha sida Amnesty International iyo maraakiis daraasad ka furan qaybo ka mid ah caalamka, kuwaas oo ka markhaati kacay in Mareykanka uu gumaadayo shacabka Soomaaliya. Welina Mareykanka waxaa muuqanaysa inuu ku dhici la'yahay inuu runta ka sheego xaqiiqada duqeymaha uu ka geysanayo Soomaaliya oo noqonaya kuwa aan kala sooc lahayn oo ku beegsanayo dumarka, carruurta, waayeelada, ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka.